Praise music, baby.
Flag, I got the recipe.
Kwanza na fura, nitaimba na kucheza, na kucheza. Washa mishuma, weka keki juu ya meza. Taka posta.